This is awesome.
Friendly. Ni pige gita keyboard, I will sing a swear. Ni imbe tamu melody, I will take from there. Remember to kuzi todi, ukumbuke we. Ni fosi nili prekodi, ni ishina we. Ni meridika mtoto we maridhawa, kwa umbo. Patashika chinji kagawa. Kiungo, mana kuono na ingia chumbani. Unaingia chumbani, na kuono na panda kitandani. Kama na kuono na ingia chumbani. Unaingia chumbani, na kuono na panda kitandani.
Oh my sweetie baby, I miss you.
Umebeba moyo wangu,
I love you.
My sweetie baby,
I miss you.
Ronogesha kwa chachandu,
I love you.
My sweetie baby, oh.
Naogopa ugonjwa moyo, naogonjwa moyo, naogopa ugonjwa moyo,
moyo nitaubeba.
Naogopa ugonjwa moyo, naogonjwa moyo, naogopa ugonjwa moyo.
Ukuwacha na anzali, Salima, Mama Salima, Papi Kocha Seya Salima.
Seya wa miparo.
Naima, kweli Naima, minibisha kisa.
Watch out.